1, 2, 3 Junior Mac System.
Here we go.
So let me be free.
Jay Bali.
Bali.
Teta.
Now I'm breaking out to be free. No man owns me, so let me be free. Gen Z, Gen Z is street.
Nabonye badasanzwe baravuga cyane kubyica n'ukubareka nge umuhanuzi mukuru uzwi n'abakuru ndaragura zikeru zabaze n'ibukuru nta kururu kururu n'abatabyumva nkanjye ngumire nkanjye gute kandi utabikora nkanjye nuzi street nuzi nzara nuzi pin nuzi agahinda k'abakireba mu bipamba samarida y'abagufashe babura abana doke nuzi abantu umunsi ku munsi ndi nawe uzajya ubiga rwose birarenze barebe kuva mu gitondo mpaka rirenze kubaho birahenze baranahembuka batabipanze yewe undekere ubuzima bwanjye. Kuzuba no mu gicuku uzabaze motari bo ntacyo wamubwira mu kugaruza ibiceri n'impanganye nabyo kuva yabona kategori uzibazide burya imitima ihisha byinshi nawe ufite ibyawe kwanza ari byo ureba ngo Jay agenda atembe ese ubundi Jay akora ate iyisi mizika nicyura nkamenya iyo ndara n'ubuzima bwe buri umwe yakamenya ibye uwishinze iby'undi tuzi ibyamubayeho uzahure na Rukara muri pandaga uhure na Celeste umukire ari mu mapingu umwe ni siri duwiri undi ni rike burya ibibazo si bimwe n'imitima si imwe.
Agatita barakavuga bukacya bakakambara muri mwe mwese n'imitayoka batite turagana hehe icyushaka kigusaba ngahe.
Oh, they see me laughing, laughing.
Yo.
Jumping, jumping, they don't know what it is. Oh my God.
Tokia kwa ningiza bihehe my sister muri bo duhura na benshi harimo abanzi abakunzi n'abaraho harimo abiyoberanya bakakwereka inyinya kwa gato ayinyaba guha amenyo kazamuwe ndotera intambwe ijya imbere reka ntuzagire ubwoba kurwanya sinabugize ntuzabe ikigwari imbere yabo sinabyigeze.
Baby.